tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alalbare jeegom lewru desembre hitande 2023 yambe sappo jeddi abbi ke silmay chapan nay joy maison la presse pa mako do ci non kabaruji di kiken hande woni alisi sefili dambele wonto goggi jande to leedi malikan e leedi niger immini amniyaji di signini hakkune mudum e leedi france bangal usuluji kanye e lampaji be kolti dum le communique mabbe goto mo min gaddi talata kenye yimbe la gombe le cercle bankas ka holti mette mudum fewde e sutan woji de timmata le karngaji adoji yimbe e yaade e dawoji e rawbe fayeto sukabe rawbe ka holti mette mudum sanne fewde e majjum bete hande joku sikoro ka an wondi beedal nukul kewde le leedi amendi on garam beedorale famu e le sifaji yimbe le yogabe le yewtere amem on ampal nyalom hande o se krab hidi be dum sambe kabaruji dum min jogani on kikide hande bismillah modon e helade dum kawral yabingal hakkune mabbe leedi malikan e leedi niger ka immini anyaji di sinine hakkune mudum e leedi france bangal usuluji fayeto lampaji be kolliti dum talataare joyi lewru decembre 15 le communique mabbe goto mo men gaddi dedo leede didi ka holliti mette mudum sanne fewde e rafi portal gondo e dido anyaji hakkune mudum e leedi france fa be der den famu anko am situ touré hebani am do hendo festan Omar Waygalu
ido anyaji tabet le lebitati garoji di yodo imminde sariyaji ko nayri bangal usuruji e lampaji kanyo ko nande mudun ko france bamno fewde dedo leedele il hitane 1972 leedi niger ndi do holli tiwide yowtoto yallo hana hani imminirde ido sariyaji ko nayri bangal yobude usuruji e ko nande mudun le odo communique de dedo leedele ngadi ido wayi latal sababu so buita sanne ko nayri bangal kebe leedi france ndi leedo leedele didi be mbi ko bamir odo anniya yalla leedi fano hun na hore ko nayri bangal kebe mudun leedi burkina faso ndudu immini dido sariyaji ko nayri bangal usuruji ila le lewru ut yabinon du dedo leedi ala bami dido anniya ciagal ko france wiino darni balle goji mudu fewde e leedele de ko
lewe dunke andan kabaruji bilidi kebe do woni kanko lamine keita dido anniyaji hakkune leedi france kan e leedi mali e niger ka leedi france tan nafa mudum wonno lehem sabi en wayno latar sababu e juude leedi france wujude yigaji amen di nabatu mudum fa bedo ne fam anni ko o haltani am setu toure fa ham do fechtan o sida sidibi
la France patente dans tous les pays
France signe hono di talgi nukuje kewde du yo hone ko be andra gidde ko boyi ga jamare famentintake ko wolli mudun nyolman handen ala halidi lamu France holli gouvernement leede meden de dunko metti be sanne dum wona hone ko be muyi sabe sa yewi leede meden balebe wala entreprise fe goto ko wolde leede France ko France jobata taxi mudun hono waynata sabe hannen so enen ka leede France signe hakkun meden talgi yogaji gas be nati leede meden de atta hone fe jobata be wa nadal entreprise ngal meden be gollan be muyi ga nafa mudun goto hewta en ga enen yimbe meden ko won leede france gollabe ton fu attawan an yubna leede france ni kalsi goddo ko tawta hannen honde dokkudurgo juude yalla homo fu heba nafa sedan hen sabi dokkudurgo meden juude enen kan leede france ni hono fu heba tale mum
gagnant l'avantage c'est ça y a pas d'inconvénient
o do bay to tudu hakilaji mo don fu do dido kabaruji do hel amen facebook na do compte twitter rewbe le gombe le communiqué sappo e didi cercle bankas fa to hayebe ka yalti bete hande sanne dima balla ana le cercle bankas fa holita mette mudum fewdo e sutongoji di timmata yimbe le bele karngaji dawoji yade do lawol bajangara kanye e bankas be tacci lawongol yuma to se goyo goto yuma to se go woni lamido walde ne be noddirta breba rewbe le gombe le commune dimbal anni ko haltani alima yatara do festango umaro sita sidibe
ay bonu kunte dore
menen me yalti hannen pana majer amen ne yi holitinde lam on wi worbe amen baddi amen e mirab amen ana suute watti fudo yimbe lonbe hite ben me tampi do nalte sugula modo hannen watti fuso yimbe amen ana meeli dawde mobladi be wolle modo ndi darnaten to yimbe lonbe hite ben mere tewtere lam hannen tinno fiya dabiriji yalla commune amen deje ana hebe ton soni dum wadaka wala fune yimbe amen be wawi dawiri le commune amen sugula modo satti sanne me fume bibbe leedi malno fe goto bura fe goto sabe homo fu ana hande hakke mudum le leddi mere tewdra lamon tinno fama metti mom wolle mudu hande on soni hajjade me tewta de hewta gam a bada ngol lawol me yoppitango son wala fa hajja amen hewte
hono fu heyoji kumani di himme yurmere wawi fabirade yalla anniyaji di wondi wadde bangal yurwere ana heɓa lawol landongol ka ana wonno e jooɗa haala goto mo golleji muɗum fuɗɗi bamako ɗo beete hande mali projet mum noddirta mali sene yirwa delta li gollidal hakkunde muɗum e suudu ministre kumani ɗo demal landine batu o sita sidiɓe hawri hem anni ko o heɓani em do hendo festan makko honko hoore Omar Waygalu
bamde wuddu leedin fotade sa hen leedin ujnaaji ujnaaji roobe kan e sugaabe to wonbele torraji wonko faaba to o projet lewi kanko Julie Fischer directrice projet noddirte do fit future
les efforts
dimma draaji dimin gonti e wadde ko noddirte sene yirwa yewe yel hono ko nayri bangal yirwere demal haani wadde le nokko o ko buri roobe uyna sappon ciowibe min paabi ko buri sugaabe uyna chapon taton du nafaaji amen yottiki dum min pecci ko buri pakatiji miloji sappo chondi farani ko vitamine ngaji woni e mum
Lewi kango Suleiman Yakuba jokko horejo direction homnir kabaru demal leedi mali ko hollito weltigen sanne tiagan golleji mawdi di o projet yimbe mudum wadi le den nukuje to torraji mata e jamarene leedi nin
je pense que c'est une cérémonie très importante
yambere idum nafa sanne sabi demide en gonde jewtadno golleji mabbe di ngori le leedi di fu e mangal mudum kala golleji be gollata di fur jamar dan yetti dum sanne nafa jidu mata ma hen
vraiment visible et c'est positif
metutunde wi o projet ana golla le lamor kewde amde wuddu leedni fotare sahin leedni
chuudi classeji gondi sam ka yimbe le gonbe jangobe gonbe le mudum ka an heewi sanne fa jabbiti dum yo sabi ko yimbe egube be sukabe mu em wari tawti gonbe tumbe hore horejo kapu o don joko horejo kapu o ardido nuko o ka holti wiile dabereji ana wondi fi heede yalla o do golle ka ana hebene jogolal le faba muya jom kalsin goto le nuko o ka dum faba muya jom kalsin du goto le nuko o ka latike sababu e juude sukabe jango be ka wadirde jandiji mu en di no wodil chogu sikoro ana wondi beydaade nukule yogaji sanne le leedi amendi le region ngaji yogaji so sikoro ngo kilo mudum tembere e but chapan joyi yeyirtel nukule yogaji ka tembere nyakudi but naga sefa yeyirte kayif ha yoto tomiya warade nyorodi sahel ansongo yimbe lon gombe ton be ka holiti wiide sikoro ngo chogu mudum beedi ke fa yabiti e be narda kan ko be lindi fi adabereji de wayidu fu yella chogu o an hebo wartude no wordi noni fa bedro den famu anni ko lali tangara kan ye kejabe am gombe le kiriduji di bani emdo hemdo fashitan Omar Wagelu
nyoro sukara ko bilama
sukaran tigi sanne arande sukar mi don chodan no dum budi chapande jitti sefa kilo wattu jono dum fa tendre chapande mi kali sefa minene mi dem batti leedi murtandi ka dum fu sukara ya fay le nukko amelo o to mi nyoro sukar ngo an tigi sanne chakuran wonde sotede uina jitti sefa kilo mi don chodon tendre chapande juyi do an songo do dum wana ko yafi kilo sukara mi don chodon dum fa ko yata budi tendre e chapande juyi sefa do yam foyno do sukaran tigi sanne chakundon sotte uina jeegom e temet nay kilo fan sotte butendre chapade jagom to kaydo nyalom hande o dum beedi ki sanne kilo an sotte fa butendre chapade jagom
mamsiga foko don farala kan
le yawtere amem sum sur nyalom hande o mi kalam hala yimbe ran jeyo be kaldata fino mujiri e client e mum embe tawede e maaji mabbe fu yimbe le hewbe kanyum en ka tawa ana dari ana doma yelan hebo ko soda bangal nyandu e juude be do yimbe le fa bedre den famu fa hande ani ko lale tangara hebani am do hendo festango sita sidibi
atma yo goto e cotta ko nyamte le dene wotere batta kon genni bamako on cotta nyamirji weldi ga fandam hebde nyamade nyamade makko suno ni walintina hakkilema a wadan erngaji kewdi ana domo sabi o yaltata watti mo muuyda tiagal modon dum tamoji attama berre makko wela watti fuso yotti nukoto cottata o landoto jama on homo ardi warde homo fu ana andi o kabarto makko to o debbo Fatuma arti do warde o artata hokkede nyamande suni on mati ana haabi yalla hewta nyamande ma abada hebata watti mo muuyda sabi kanko haaji makko fu wala e sodo juudi didi tan jogimi hajila o winda ken du to kalta kili makko be watti fuso yogadu ana lamdomo dandi sedan o hantama fe hala wilga o wi antan yaha naria dum nukko goddo kasin kango o debbo Fatuma halaji boni tan o wawi o kalan jamare o yamre fe goto bata soda nyamande makko sona holliti kasin wi nyamande makko ana fandi o halta halaji bondi o wi aten o wana ga sabe antan soni a soda goddo sodan pati torran sona haja hebre nyamade watti mo muuyda a jalle makko tan holitama wala neddo heppudo first tagal mun soni a jotan lamdado horema hunde sabi so warda sodde to o debbo
sakrabe hidibe andon don kadde kay kabaruji amen e kiken hande ba honon andir don do sere yotir amen de ala wudi assalam
gatto non koy modon hakkilo nyaw jonte noddirte do dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaw do cantanaado holti en hono o nyaw wori
nyaw deng o nangi kam fuddiral nawal la caldi nawal la hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ta non nawal la caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tete aux pieds
nyaw jonte deng hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantene da woni ko holti wiide touré
sene ni en pali
yo gonga dum sambinta odo nyaw ka mo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonondani denno tino den ewtiade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
non do yo kabaru jiwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
magazine amem cellal nyalom hande o ananayori bangal pesogol gol rewbe la kamin be hani wadde yaade litudi dugotoroji de wakati so redu leede amende holitama wiide le temdere fu noga e jeegom hakuno be do rewbe la tam woni johobe wadaade pesade le leede amende hitan 2021 hay tawede dum fu be do rewbe le ngado be dum e horbe du fu ko hewem en du fu jukiti ta ko dum sabi sababuji kewdi wadi so be jaata dum hodum fu kuteje fu hodum fu kuteje fu hodum woni e wayde yaagol belle kamin be yade so pesole ciudde ko toroji di magazine amem sante nyalom hande o Musa Malisi so ko landini dum anni ko mi sita sidi men piwne do hem en kireja wardo yewtade so aredu an wawi latade sababu andule so tay won nyawuji di chawdale chaldima bawdi sawrene do e beynugol wakati mudum yottade madame Doumbia Fatoumata Berete yo sage femme le sous docteur on mi dirta hopital di district Bamako do omo haltanamen nafa ko woni e wargol rewbe le ciudi docteuroji di fa yewto wakati so redu
quand les femmes viennent pour la
sepe to rawbe on wari pesade amila kum en le ciudi docteuroji mere pabirobe chafaje arkleji mere mere yalla be ndeta sarbe nyawbuubal wa yewde ciagan ima daraji sabi kollal mu an sibi sedan debbo hamdo fuutire den mo holi tan tati lobbi han jukude yalla a heba goda beewu taw torra fu hewtew
on le conseil on les prépare pour l'accouchement
kuteje hodum waawi yotta debbo kamin do mo yottaaki sud docteur ra yewa hore mudum kanko madame Doumbia Fatoumata Berete o mo jabo landongul
les risques sont énormes
kuteje mu an satti sanne watti fuso debbo yaata pesio le hamla ko mudum an wayde torra jogade misali debbo mo wawa wadde beewu soni o salki yaade pesiade sud docteuroje an tidi jom heba jippina saba heba tampereji fe soni be jokke di sariaji ko heme be tampanle hamila ko
de grossesse sa problème
rewbe le kamin be ko yeboto warda so yewa hore mu em le ciudi dogotoroji di ana wawi latal sababu e juude mu em beynude suka dani do ko hewe mabbe ka fu ana andi jati nafa ko woni e warda so yewa hore mu dum Bamako Burem Bafulabe yoga e mabbe wonko sedoto do hen
anambe bo mayna de hana
mena fa geni mahina me yota me yamba koyde me waranga warda ciudi dogotoroji peso watti hamila ko ana ren amen sanne soni me wadde dum me wawta andre al hali biddo ma me sawi on dum ko sabi so me jokkina wadde ngol pesa gol sume ami reedu
le so doktorore ma hinato ka gollobe tum be ka wam dati di itti mbawdi latar sababu fa rewbe le hewbe immo yotto le ciudi doktoroji di ajara togo yo chawro le so doktororde
ya de gens qui on
yoga be rewbe an won le torradi dum ko sabi binta ko hemi wawa wadde wada pesa gol mu en ga samoj met immo jati me taw yogado nukudo jodi don me hokkabe chafaje me faabobe le yontere wotere me wa hebde robe chafande joy yaade chafande jeegom le lewru ku yaade temdre e chafande jeegom ma tan chafande jetti an wada pesodo taw haamili
60 180
haya kanko madame Touré nana sage femme goddo le sud doktorore Burem ka holiti wiire tidalaji kewdi hatta rewbe le yogabe kanyu en ka immaade so yottole sud doktoroji di fa jeewa hore mu en
difficulté
yogabe robe wattata hajjile fey watti so natiga haamilo be yaata doktoroje be jabta pesade studio torra goto kume mati le nukku amen do ga ko hewbe robe nukkuje woddude jodi e wala boddo fu waddude hoori mabbe doktoroje ga do tabede fu meda tewtrabe be tinno be fi dabireji be yotto doktoroje be peso du jati ananato sabe rewnde be
tirate kambor shudwe
fedene be no dirta office national de la santé de la reproduction wom dewtarande itti bangal mudum le wi gollir gangal debbo fu kamin do an han yotta le suudi doktoroje di cili nay fa jewa hoore mudum docteur Bintou Tintraole goto e ardibe nokko o
utilisation des services
le docteur amen do le temnere fu bande jetti e robe mugo hebta warda pesade dum ko holita le tarkuru wotru to horebe docteur humni kabaru cellal le hitane hikka ngadu e tawede fu mede metta fa hannen sabi temder e robe hamul en attawan noga e jeegon tan wonko wa jukunde pesade fa ngen nenne hebiti
katrem e consultation
le wi dunki andanbe kabaruji bilide cellal warda so jeewa hore mudum le ciudi docteuroji di wakati so redu yo go woto e dati mawdi latat sababu hadde rewbele be beenude sukabe daanibe nadu sukabe ndimetebe so yawta ceggal dum sabi so wajibi jonka imadaraji mudi wade fa rewbele be fu humpintine bangal nafako woni e warda so yewa hore mudum wakkati so redu yella bi keba daranere no wodiri